Is it? Silly.
Malu. Yeah.
Tongo Records.
Spaka on the beat.
Ghetto, ghetto, ni mtoto wa ghetto, ghetto, kikubwa tu kuseto, seto.
Lega, Maloon,
ghetto, ghetto.
Toka enzi underground, nilikuwa na million dollar sound. Hey, yeah. Zero brain, machanga, tunavesha mpaka tunatamba. Hey, yeah. Usulize nani gwiji hapa, Malume King hapa. Temeke tu Masaki yesho kikwa pa. Wazee wengi kama lingwa kina kina ta. Acha, Lego. Yeah, napendeza tabila vionjo. Dodoma mabegani na vwebeba mpaka natoka kibiongo. Napanda di migongo. Kanisani tunasemana ila bando kuna dili na micho.
Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto. Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto.
Mungu baba ndo ana bless Nyamwezi na get paper. Ghetto langu linafanya toto kalwa na ngongeka. Piskari waya mkari sikije ghetto zinatemesha. Mabwana zao na fish down wa unitone.
Mungu ndo mpaji
fuku wa popopos. Malini kama yote maniga na kula kopos. Watu wana dili ndo mala tunajibu because. Yani for the photo gang, I know you know you there. Sipe mapenzi nipe deal now. Siwezi kaa bila ela ghetto jau jau. Najua ni wabala kini tunaish now. Natupo now kila siku tunafall now.
Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto. Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto.
Wengi wanajua nimetoka, ila chacho wanajua nilipotokea. Ningumu wazee mpaka wachawi wananiombea.
Nimetoka ghetto somewhere, sio smart kala nguo ya ghetto. Ni life 20 na bado kodi tunashare. Ustone tunavimba tulipolala tunapajua wenyewe. Tulipolala sisi ulali wewe mpaka ulewe. Watoto wadogo tuna kitof tuna dream bigger. Baba mlinzi sijui nani kwetu utaempiga. Viti vilefu jisogeze staku nyima tungi. Sina uchoyo nimekulia life la kumbana chumvi. Nimelalia sakafu mbayo kitenesi ya kidundi. Boxa kitoboka tunaipeleka kwa fundi. Shulo shanudisha home kisela ya ulinzi. Squeezy mwendo hello sorry I'm busy. Naielewa njia kabla sijawa hivi. Sosi shanga ukinkuta semu na mtetea.
Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto. Nimetokea ghetto, ghetto. Ni mtoto wa ghetto, ghetto. Kikubwa tu kuseto, seto. Kiwanda na ghetto, ghetto.
Spaka on the beats.